akura vina government mparamen joro senyo nyenya midenti agenda kufundi kile isanje che muntebe eno nga ratude komu tula wadurumu kuruwa kachia kafugi minu mjia parliament ka parliamentary commission akachia ukano kasibu wawe teka ya administration of parliament act wansuwe nyinguzi ya sema teke ya chana momo sambu akatundu a eranga katula ko abantu 10 nga okulembera speaker nga sentebe omyoko wa speaker nga myuka sentebe abasa minister akwira abonya government mu parliament minister akola ku byensimbi abaka point abalabana ko sakalani wa parliament ngo muandisi wa kachiko wabula senyo nyine wankubadde nge kisanja kigenda kugwa ko mwezo gwo kutano omwaka guno taiti bako kula mu kachiko kana wakasalawo okulungamya no okulambika entambuze y'emirimu gya parliament kino kusinzira kusenyo nyekabonye na kole kandi parliament ngabo kiri ku bitongole bya government ibirala nayo yawambibwa etambira wansi wesigala government efuzi executive
bakola kyebaagala kati ebitongole byonna bigenda ne biwambibwa ne wankubadde semateeka egamba nti bino okubanga byetengeredde parliament nayo bwetyo bweri eba tejja kuwona tunuulira ekitongole ekiramuzi Museveni yavaayo n'agamba abalamuzi mulekeraawo okuwa abantu akakaluka kooti ku misango egimu kyodula abantu baffe tebakyayagala bba wakakaluka kooti kati abalamuzi batya bagamba waayi ebyatuuka ku omulamuzi wa kooti ezokulumu esa kisaakye nange webinantuukako oba we banaagaana okunkuza ekitongole kya DPP kirina okubanga kyetengeredde tekyetengeredde tunulire ebikongole ebikuuma dembe poliisi n'amagye nabo bali mu kutya kakati ne parliament bwetyo bweri bwebuzibu bwe tulina kati ne parliamentary commission yaffe na kugamba engeri emirimu gye gitambula ng'olaba parliament yawambibwa era ng'ebitongole ebirala byonna